kukunda jani hapa moyoni, peke yako umekaa, you're the only one.
Shall I use any?